yamde jeddi silmaji chapantati segu o leydi mali yamde jenay silmaji chapantati pari odosa woni wakati nantinde on kabaruji di
abdoulaye dikko
tobbe mawde kabaruji meden di handen to leydi mali d'accord konu kobe kalumba diwal nara e sokolo diwal segu kippadama betelaw alal barke ngin limore ne lamu leydi mali hokki dental piane de konu kobe sappo e joyonno civil en taton e tawtredu jihade kobe chapan en jetton e nadu chapan en nayon en jetton mbara e li de piande didi de horjo leydi france emmanuel macron kanko mo jokki yiltadu e leydi afrika kengen o matawono leydi bene ton mo yewtidi o honorojo makko mo bene e do kabaru faggudu pine ndenagu e ko nande mudum leydi ukraine ton pandode tati lanaji do nyamri hane yaltinirede leydi ndi nabe leede godde puddi golle alal barke ngin go do joinama haybade golede handen yo alkamisare nogay e jetti lewru jeddo bordo e hitado wudnaaji didi e nogay e didi teddube hedibe RFI fulfulde onon e jam arane kabaruji di to leydi mali bete law alal barke ngin dakodo konunkobe kippama elay diwal nara e diwal segu konu kobe sappo e joyenno e tawtude hono civil en taton mbara e dental de piande le majundu jihadi en kobe chapan en nayon en jettonna mbarama non woni no konu kobe leydi mali nantiniri e jeygal jantore Abdoulaye Diallo
ko kalumba kasiraji kiri hakkunde mali muritani fiande arane den wada don yimbe sappo e dido wara tato e mabbe ko siwilbe gollanaybe entreprise mo ino lawi ko dum humpiti kimtol gol colonel Souleymane Dembélé ardido jokkondirale topitido kabaru ko leydi ndin bangini fiyande immere den wadi ko gallure sokolo ka wuddu mali don kono ko be jeego wasi hen pitali mu men yimbe nogay e njo ganyama njo ben barmi ko musi ardibe kono gun andini be wari kambe kadi wad bone be chapande nay e jetato be bonni kadi werlaji tati e kolyan ko be be hutorino ko be wadayno di janguji fiyande tatabere den ko jemma talata wadi ka diwal mobti kono don hay goto wasani hipitali mum sien tugnima akonu malingu di janguji wada ko balde jowi chagal fiyande wadanonde kati fiyande de kuliyan kobe e kati ba masina tawa e alkaida wi kanyum en wadi dum
e kabaruji malidi fahana gouverneur diwal Douanza kanko de modi jeygal holude wiide fuddede alkamisare handenna iwde sappo e jetti yamde yottade fa jetti yamde bete fu mobilaji ana kada ndoga e liya ngalure e Douanza so wana hono mobilaji konunkobe nadu mobilaji e sawrobe wi mako imar majum yo wallude non denagu heddorto e tabtirde ende e ngalure alal barke ngena Emmanuel Macron xorejo leydi France ana tawano leydi Benin le majum kanko honorojo makko mo Benin Patrice Talon be jewtidi e tobbe kewde yeru ko sembinta hono gollidal hakkone leede mabbe didi de e no France do wallirta fahan leydi Benin e bangalla ndenagu jantore Hamadi Adamu
xorejo labu leydi France Emmanuel Macron jippake fayli di Benin o yey o hawre Patrice Talon e do kawral mabbe gan halaji kewdi won ibe gaddi e kongol Patrice Talon hala jamde hala fangudu fina tawa e namba fahamde hala yadu gendi yeso edo hala Patrice Talon
ne yewtidi kadi e horejo leydi France Emmanuel Macron wonde mabbe wallito men gam men sembina darnde amen den e ko fati e habugol kuliyan kagal e der leydi din sabu ko dum woni fandare amen
do halaji dido kanko latido lamu leydi France Emmanuel Macron o jabake Patrice Talon
nous avons bâti un partenariat
en kabam e dental chuudingal jidden ko jokkudi ha wodduya sibu eden jogi laamu e leedi jindi yaarudi yeso kebind ummitinde choynande hande e jango wondudi kay e beedare kam e chuusa sibu eden baawi ummitinde won e choynande binnudde sibu en gaadurima di sembeji hakkilli keddi en e metruuji seeda men dentu enen kala yimbe gummitina choynande men jango wondudi e holare mawnde
Aho jabade lobbe del horejo lamu leydi France Emmanuel Macron wadani Patrice Talon e der leydi Benin kongidin ilateke di gonga Hamadi Adamu Potonu RFI
kanko Emmanuel Macron tiagal Benin gilla jam hankin mo jabbama leydi Guinée e Bissau tondu woni to mo timinirta ndu yiltaru e ley led Afrika. To leydi Guinée alkamisar handende dental FNDC ana noddi majireji mbiyana noddi seppoji Conakry la mar leydi ndi imade majum e wingal dental yo holude metta mabbe e ko tawa ardibe Guinée gilla lebbi sappo ben don teddinali hakke bi adama mbiyana hakke neddanke andinendu la mar leydi ndi haddi hono di majireji handen e wi mabbe kala hono jaltude jaltudo mbiyata nafa majo nafa seppa fu jomuma jukkete yeso sariya. To leydi Congo Kinshasa ton alalbare e kengende majireji ana kadano hono e leddi walla Nord Kivu e ondon sa non di ngadi e leddi walla Sud Kivu hertanade ngallure Uvira e kengen wonnodu hono nyalane tatu berde dido majireji na mbiyane dido seppoji to leydi Congo tewtode yalla hono konnun kobe du woni MONUSCO du woni be fedde mon adnardu ana jalta e leddi ndi kengendu yimbe nayon mayi tagal de hono boggi kuran chami e do mum en di boggi du chami sabe e pellande limore warabe dido majireji e leddi do balle tati hibbi yimbe noga yenno tafon hore yo leddi Congo du woni Felix Tshisekedi kanko mo sefake jonnon kengen hono hore yo sudu Sena Modesta Bahati Lukwebo kanko bo noddi bibbe leedi ne fofa mbaltin hakkilaji mum enna hono mbaasu tawde dido majireji di fitnaaji jukki muduma faso tawi o mo tawda e jaltulo MONUSCO e leedi Congo e wi mako wana ni woni no gollangal hani e yarude to leeda Ukraine ha ton hono pandorde do woni pandorde tati lanaji do nyamri hani yeltinire leedi ndi fa nabe leede godde yeyede e putti golle mum enna alal bar kengen e onon sa hono gomu halfinango haybade do hono jalton di nyamri joinama leeda Turki yalla na haybo lanaji natoji e jaltoji jantore Aissa So.
Lamu Ukraine ene sabbi jaltingol gadnol gabbe ngura e de yontere. Dum koto mayo balewo to de logginodo gilangu njango risi nyane nogay ene lewru didawuru. Pormo Odessa, Chornomoresk, Emolujni bamti golle ko dum nantini halfinabe maji Ukraine e alarbare de jaltingol e nadgol laade de ma wad e jubbingol lapol duso wallana hettuka yesoka ko dum beydi hen be hilifabe e siftinde Kiev e Moscow nanondiri to Istanbul rewde e koyde jamde Turki dabbata e jimaandi oni wallide jaltingol ko abboto e tonuji milyonji nogay e joy gabbe ngura loggide to poruji Ukraine faade tiagal leydi e doftogol den nanondire ciifaade fodde lebbi nayi tuggude e nyande nogay e didi lewru jeedi buruto Istanbul goomu halfinangu jurnitogol ya ngartaade gabbe ngura e mayo balewongo udditama to Turki e hawrude e on nyalam puddogol golle poruji Ukraine.
RFI fulfulde RFI mandenka halmata mbiyana suudu RFI fof ana yesuno gilla kengen tiagal mayde got e golidido amen Cheikh Berté alkamsar handen wakkadi sappo yamde woni ko sutura makko hani wadede Bamako la morde Mali kanko Cheikh Berté mayde jamma hecc hankin o warano e dubi chapan tati e didi o gorko mo golidi imudum kala njetti kerden sede wako yoga e goldi makko sede wako mo Abdoulaye Diallo hawrini.
Son décès on va dire prématuré.
Les mains de ma couillarde pour sonner les mounds en gonne chagal de minani de maïde. Sabu connaître sensible pour motodo. Prévenant. J'y no do carigol le mako. Aden chulo. Firtido. On no kadi net do yildo gonga et jalnika.
Très très taquin.
J'ai connu Cheikh Berté en
2019.
Cadre professionnel, il était toujours disponible.
Cheikh Berté, nous avons travaillé ensemble pendant plusieurs années à Dakar, à la rédaction Mandinkan.
Cheikh Berté, Mengolidi, Ender Doubi Heoli, de Dakar, qui a été RFI Mandinkan. Ko jendi yanke wawnudo golle makko kono ko feddi dum xari ko weldi ju an minirawan kadi mido jogi manditaaje moddude e makko mido yidno kadi nedda ku e fertade makko ko neddo moddo o wonno
c'était quelqu'un de bien
Cheikh Berté yu Allah yurme yafe harne aljanna ane kala julbe.